Ayi, ake ngiqale ngokuthi rest in peace baba bro. Khize khabazele kamavovizela intombi. Sasho ngiphelele la ngesamageba iqeda inkosi basabhukude ezibeni sakho kusezenzima ukushintsha iflow. Diye baba bro, ngikubhalele le ncwadi. Iphetho yingilosa sithemba izofika ngesikhathi. Sakhala sathulisa inyembezi sagcwela inkasi. Wawushaya ngaphakathi ngeflow kodwa singaphalasi. Khabazela ngiyakhumbula kuwa kekho bengabuyi. Wawunjula bukhophi iflow iginqa nje kalula. Sabhekana usuyanquma kusheshe kuculu haleluya. Ngenandaba nobra umhlabathi ugcwalisa isifuba. Mina ngiyazi number one Soweto boy abantu ba-blind. Ngiyabazwela bebengakuboni inkaba yizona. Khabazela ubungagobi udokotela. Akekho ngathi ubungamjo wathi hosu uzobabona. Abantu bakhona bashaya into zakhona. Vuliseke, vuliseke. Hosu uzobabona. Abantu bakhona bashaya into zakhona. Vuliseke, vuliseke.
Bengicela bangasikreme ibali empintshi ngamana sikisa sidlali. Makwisidala sakho ikhinga ilali. Marazista sibala umkhizi ayikabi chief yemzansi. BekuRonaldo ngalimesi ibhali khohla. Besibahlanyise emazone 6 isiphethu sithi nocap lapha emagold reef. SFS senza amasimba marasba lowkey. La uhamba khona ushiya amabhasi pro inca. Andistracti besisukuma bade lami. Spangena tough besifukuza bade lami. Noma ugrab imic bowukhuluma bade lami. Mababona mina ngizobakhumbuza bade lami.
Oh yeah, legado inkumbuso piaro. Oh yeah, injalo phela benimoshe nobrigado.
Wathi hosu
uzobabona.
Abantu bakhona bashaya into
zakhona.
Vuliseke, vuliseke. Hosu
uzobabona.
Abantu
bakhona
bashaya into
zakhona.
Vuliseke, vuliseke.
Ukaba bano petty flow the steep. A log is shin, sidlala kuze blow is speak. Dope 16, ibala then I go to sleep. I wanna make P-R-O-P-R-O-U-D. So to speak, I'm fake, yeah, I know these streets. The boys too fit, I'm standing on my own 2 feet. T-shirt up on your hamburger, I hope you see. Benga milango gubo buso buga broke, let's keep. Yeah, and you never got to see COVID. We'll have to vaccinate the virus cause you so sick. The throne is yours, simu kusula nisitulo quick. Nans change cause I saw war petu mbuso king.
Wati hosu soba one.
Hosu soba
bona. Habantu bakona.
Habantu bakona.
Washa indosa kona.